Alex Brela. Watuwe buruku wanaga. Nalewa yanki DJ Lichesa. Ahe Morena Tila Lewupi Tarikuri wone Morena ka Tzama yidi zilin zichacha Wahauri alo Jehova Kita uwa melawe Nikidula kidula Wai watu wakitu Wai nangatu Kile hili tuluwa Wai watu wakitu Wai nangatu Wai watu wakitu
Zama yari waga Kele jeshi ife.